chocho, soke ya mesi nitulize moyo, sikuoni.
Limezama bado na subiri Nisali moja kwangu kama siku mbili Nyeleze umefika sinzaidi Sio ni dalili Nikipiga simu siku papi Wazazi ya wajui uko wapi Maswali mengi majibu sipati Na baki koi
koi
Sijiwezi Yameni yame ya mope Elemewa Niko ho
Wazi
wazi Abuba wa
utae
Baby baby
Nakupenda
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 I want you to stay.